Hey yo, Fresh, shut me up on the speakers, mate.
Yo!
It's a cool down. Kila mtu ask you around. Na feel fresh every time niko out. Iki kubamba ongesa bounce.
Yo man!
Tamu baridi na inaweza sana. Energy fresh na inapanda higher. Vibe true na ina taste vivid. Sip stay cool na jinice. Naka spread na tupamba polite. Utamu wa sprite. Uneza piga hivo, uneza ongeza ice. Tuji nice. Naka sprite. Feeling wow. Zegezao. Inatupamba polite. Utamu wa sprite. Uneza piga hivo, uneza ongeza ice. Tuji nice. Naka sprite. Tuji nice. Naka sprite.